Maduku digital. Tuna bang ndani ya club hapa. Tuna bang ndani ya club hapa. Tuna bang ndani ya club hapa. Na bang kwenye club, na beba ndani club. Na hatu nisipobeba mishemishe tu bap. Na angalia line kama ni mzuka na sign. Nje na ndani, nje na ndani baby. Unapoicheza hip hop ndo nazilikuwa crazy. Maisha yenye magumu ila wagumu tunadumu. Inafresha niko club yun lapigo na washandumu. Nasikia sauti za wagumu, nasikia sauti za madumu. Bang! Tunabang ndani ya club wa bap. Na ganja tunabana kwenye club za maana. Tunabang kwenye club kama big ya kio kijana. Toto moja mbili tatu na mitungi kwa sana. Tundeni ghetto hotel nana na bana. Hatuitaji namba za simu tunaitaji kuchapana. Mikasa sukasa kama tupo Alabama. I see the bang, that city the bang all over the world.
Tuna bang ndani ya club wa bap. Tuna bang ndani ya club wa bap. Tuna bang ndani ya club wa bap.
Kwenye club, hang kwenye club. Hini ya watu wangu wanaopenda kwenda club. Mziki una bang 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 kama gang ya garang. Mziki umnene usipime wea uweze kan. Club ikon fire ina ban.
It's getting
sima
tan,
kachana taka nibebe chape zangu mwendo maskan. Gero one, inakuwaje samahani hani. Sepe shasha uswire yani. Ni mzuka pufu sima tani. Bounce na ibiti ya mbi. Na bang kwenye club I'm in for free. I'm a simple man tijiski. Kama odo mini menace kwa society. Toka a siri baka da siri. Tuna bang shiri shiri bang.
Tuna bang bang bang. Iwe club ama ho 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 ho.
Call up tiger, tumetimba main charge. Full charge, kama Alkes ni pani. Tuna bang, nama TZ net. Mikanda mizo inendelea. Bang, shore, karibu sogea. Twende zetu upstairs. Sina kwere ya molozi play fair. Don't scare. Uchishwe cha tequila usambuka. Usanye rauka, tunebuka ghetto leo. Auluki ukuta, kina sababisho. Paka kuna pamba zuka, full mizuka. Tuna
bang,
haina kusizia umundani. Wake up, haina kukaa kwenye kids stand up. Okay, zama kati, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.
Bang, bang, bang. Bang. Tuna bang ndani ya club hapa.
Bang.
Tuna bang ndani ya club hapa.
Bang.
Tuna bang ndani ya club hapa.
Bang, 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 bang.
Tuna bang ndani ya club hapa.
Bang.
Tuna bang ndani ya club hapa.
Bang.
Tuna bang ndani ya club hapa.
Bang, 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 bang.
Kampala tuna ii.